Ladies and gentlemen, it's Mosa Kerbs Entertainment Music.
Bryce aka King Fizz, all the one. Chino chimbo cha misepela zambia tupange kovuyo. Chawa shani fuwe misepela tefituwa mina iyo. Ifisu mafiali tuposa, fisangwa na vamuisa. Kulusaka ni kulwanda, kundola ni Somali. Nshakwate jila, nshakwate ploti, nshakwate nganda. Mbombe la kabwali, malwanda ni zivesa. Nona pasi, muno Muzambia ema doni. Tawali maku Somali, wali chula. Muno Muzambia ema buli, kawiri ema ruli. Wali furisha, wala tuwomfya, no kutuchusha. Forene wa Muzambia, ganarina power ya kuchitafi. Mukuna imano wembia, brother wandi bazali. Ali kuponja kabazali. Sister wanji na mapepa. Ali nakano kupepa. Change chila nganje veniku. Inch to please to peniku. Mother zambia tuwali lama street. Kids wafula. Fue misepela tuwali lamu Zambia tulechula. Please kumantanshi. Kala tetuwa mile mbele. Wanse muina kulu wapalichi mwala njelela. Wamuisa wali ompola. Na mafumo wale pela. Kastete ya kani muisa eo kwete kumani. Umuane akawanani. Wakuisa citizen wishi aingile iligo. Muzambia vuto ilipo. Boma ilanganepo. Nice ay balanseko. Tifuna tikankaleko. Kula koploti nyumba na sesko. Tieni tigulizani. To achieve the better Zambia. Don't let foreigners take over mother Zambia. With the future for tomorrow. Still fight for tomorrow. Fight out for the land. We can manage our land. We still one people. We can make a big surprise. Long as we together and love one another. Oh, what we don't want to see the Zambians suffer. We wish the better lives. Foreigners paid from us. Please Zambia wake up. Now we chalo wake up. Zambia chalo chesu. Kureke lava nensu. Twafwe ni mwe yesu.
Jizo.
Ngapariva. Tom Cruise. Sheila Kevs. This world.
Dash. Big Pim.
John Cho.
Pamurungush. University. You never see it.
Zemwa.com.
Voice of the youth.